Mi sim humble, ni pesa sina. Mi si chura, ni loko sina. Mi si fala, ni chali sina. Ay, acheni jokes, ay, sinanga haga, acheni jokes. Ay, sinanga ganji, acheni jokes. Ay, squag mfani, acheni jokes. Ay, ay. Uno chase clouds, nika nika na jidout. Juko up and about, akituna to the row. Madako, budako, bradako na sistako ni mafans. Juniko juu, cheki vile nina dance. Woko down, mimi nili enhance. Aye, please, keep a distance. Motherfucker, alidhani mini ho. Just stucky love, nataka dough. Stucky city, naipenda raw. Damn, tuko draw, aye, bro. Kanji ni mingi na itaki fear. Mistari ni kali na bado ni rare. Mbono na jam na unipeangi fair. Mbono in the church na bado na leo. Mbono chase clout, nika niga na jidout. Juko up and about, akitu na kudara. Wacheni jokes, aye, sinanga haga, acheni jokes. Aye, sinanga ganji, acheni jokes. Aye, squag mfani, acheni jokes. Aye, aye. Form ni gani, acha stress nani. Jungles daddy, mami. Uki beat, tafta mlami. Utomoka, wezi amini. It's Nana on the beat. Mi wadika gama hit. Minka manzi wa street. Ngoma ni lit, mwili ni fit. Mi start na speed, give me a seat. Explicit.
Acheni jokes. Acheni.